nze simanyi kirungi kisinga omukyala buli mbeera gye ndabasaanira omukwano gube mukolo oguliwo ogunyuma nga tekuli mukyala yaweweza emmeeme kabonero ka mukwano buli mukyala woli webaze mukama olw'ekyo ky'oli ekitiibwa ky'omukyala kyava mu ggulu obulungi bw'omukyala bulinga ekimuli bwewunsa tewali bakyala ndowooza yandibadde ntyo nga tenyuma munamu gwetunuulira olabe weetegereza okuva na kati omanye nti omukyala wabula wabaawo ekibanja lyessanyu okujjula omukyala kwekkola ebigenda amaanyi g'abasajja bangi gabeera mu bakyala baabwe buli mukyala woli webaze mukama olw'ekyo ky'oli ekitiibwa ky'omukyala kyava mu ggulu obulungi bw'omukyala bulinga ekimuli bwewunsa ky'ova olaba kakibe omukyala akolera afuna era seba awalirizaamu we omukyala anti emigaso gy'omukyala gyo mingi ng'ate ekikolebwa omukyala kiba kya mukyala okukiyinza buli mukyala woli webaze mukama olw'ekyo ky'oli ekitiibwa ky'omukyala kyava mu ggulu obulungi bw'omukyala kimuli bwewunsa bitiibwa by'abasajja bangi nabyokya ku bakyala baabwe musingi gw'amaka amalungi ala mwali